Haleo kita kuna pari, njo wa karibu mtonye na liye mbali. Wataki wasitake lazima watakubali, madem vicheche wapenda mani na tupa mbali. Yeah, kuliko kuvunja mguu na kuvunja shima, na roll na vutaka yeah kama sina shida. Watoto kali huku bata wanazimaliza, manige wakita shampena unaingiza.
Hee, utamjo, utamkolea, paka majogo, tunaendelea. Here we go, tupo kama pea, ikipata moto, tunaipepea. Leo kimewaka, hee, kila kona kuna mere meta. Niko hoi nyaka nyaka, hee, nikutwanga na kupepepeta. She got the beauty queen, she got take everything missing from this queen. She blow my mind, she them make me ice car. Ataka fit them guante, can we go fight them like a Sparta? Pumba!
Ukiona masilano tunatoka hivo kajiandae. Watoto kati wanazungusha nyonga na cheki wa kusepa nae. Ukiona masilano tunatoka hivo kajiandae. Watoto kati wanazungusha nyonga na cheki wa kusepa nae.
Wana sheki bam bam, sheki bam bam. Wana sheki bam bam, sheki bam bam, bam bam.
Kama mapenzi ni kimbunga chako Katrina, mtoto mkali wa kimbulu Katarina. Napata kigugumizi kila nkikuona, na baki ye baba ba ye baba. Kama mapenzi ni beki umenikaba, sina la kusei baba la baba. Cheke, nataka kutoka na waza vipi nitoke, nende kwa aba Mr. T ama Duke. Izi ndo zile zinazofanya shoboke, zile za kukosa kazi kupiga chura teke. Still bongo inapenya paka yuge, kinyago changu mwenyewe sasa vipi kinitishe.
Kwenu nani huwa mama, nana dasi flow ni lawama. Maniga wanabaki kutazama, usiwaze mlisi wako niko kwa nyuma. Kichwa kimenipanda mie, uyu mtoto mtamtam. Nataka leo ni mwaribie, kwa geto mambo bam bam. She de make me dance, makosa, makosa. Akerewa, kerewa, nitalia kauki nitosa, nitosa. Ntalewa, ntalewa.
Ukiona masela ndo tunatoka hivo kajiandae. Watoto kati wanazungusha nyonga na cheki wa kusepa nae. Ukiona masela ndo tunatoka hivo kajiandae. Watoto kati wanazungusha nyonga na cheki wa kusepa nae.
Wana sheki bam bam, sheki bam bam. Wana sheki bam bam, shake it, bum bum bum.